S-O-N-G-A.
Soca.
Ah. Songa.
Hey, hey.
Come on, people. Come on, people. Hey, come on, people. Come on, people. Kila kona nina kwepo, kwepo, nina fuma kama upepo, pepo. Kila kona nina kwepo, kwepo, nina fuma kama upepo, pepo, pepo.
Yeah, yeah, lete michongo punguza kamba bro. Ishu nafanya kutafuta mkwanja mo. Demu nye namba za kila mganga no. Kitani na chill na pigia pamba, yo. Wanazimia ndiyo, ukiona kuna nyasi yu ando njia hiyo. Nikitimba geuka babu kimbia mbio. Kwenye bongo zile flavor lizo sikia siyo. Toka kitambo na yelewa kasha. Nalo nasoma na tasijapewa data. Hii beef kule kweli awezi pewa rasta. Ubani mwingi sababu zuri na upotea ghafla. Na kwacha mdomo waska vile unangojia chafya. Mwana mwenye siri zako ndo analewa sasa. Yeah, yeah, I'm too good for this. Na kila ina silana sina mood ya peace. Na uwa kifo cha moto so mtazika masis. The blacker the berry, the sweeter the juice. Siachi mzoga ni metimba na fist. Yani kuchill kwenye game tu wa jingo na dis.
Come on people, come on people. Hey, come on people, come on people. Kila kona nina kwepo, kwepo, nina fuma kama upepo, pepo. Kila kona nina kwepo, kwepo, nina fuma kama upepo, pepo, pepo.
Yeah, yeah. Wimbo suwa mchezo la nacheza, nipo kwenye level sizoweza, namna huu uwezo na uweleza nuku. Na iwaza kesho kosi jana imesha tengwa kuku. Tunakuzwa na environment ya tozi fanana. Wezi kuwa na mpenze vya mwezi ya chana. Wanasema uzoefu na match na age. Mini mkubwa kama uoni kwenye party la fake. Hizo chuki zako wala so fact ni stress. Superstar mzigo mwiba na paki mabeg. Yes, yes, mambo mazuri ya ataki wepesi. Na upendo moja kama vile rakati za jeshi. So wote walo tendo wa ataki mapenzi. Wanaogopa kupa kesho tabaki na change. Na kupa elimu ambayo isio bada. Uzisau kuheshimu sana single mothers. Mungu nikianguko chelewe ni ukote. Historia yangu inajiandika yenyewe sogope. Na kama una mapepo uombeo uokoke. Punguza shogo sta kufanya utolewe matope.
Kama upepo, kama upepo, kama upepo.
Yes, yes.
Kila kona nina kwepo, kwepo, nina fuma kama upepo, pepo. Kila kona nina kwepo, kwepo, nina fuma kama upepo, pepo, pepo.
Got my man, Joe Master.